Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde midem aljumare nogay nay leru juillet hitan 2026. Sakrab to gondom heɗade hejuji amen ɗi lende mangal muɗum wakkat jon o fuu min calmini om san. Mi puɗɗiran ɗiɗo kabaruji e andinde om tan wiide gouvernement leydi amen ndi kañum ka holliti wiide wala fuu ko yettina ɗum bangal kabaruji ɗi hollita ele muɗum wiide leydi amérique kañum ka ana anni tappude guɓe jihadinkoɓe ele leydi nga honjitoɓe hewɓe kañum en ka holliti wiide immadara leydi amérique le nokku o an wawi wayitidde kabaruji ɓiliɗe e ndenagol on ɗo nokku. Ko nayru bangal yuppitigol laawi iwoji bankoni yaade jalakoroji fa yetto safo galleji gonɗi le on ɗo nokku kañum ka ana wondi heleede ha yimɓeɓe galleji mumen wondi heleede on ɗo nokku yoga e mumen kañumen ka holti wiide fa ham ka hokka ka ko hani hokkede bangal muɗum. Sakiraɓe ɗum sembe kabaruji ɗimi jogani on kikiɗe hannde bisimilla moɗon e heɗade men. Nayori bangal imadaraji ɗi leydi amérique holti wiide ana anni wadde dow leydi amen ndi fa tappa guɓe jihadinkoɓe kawtuɓele guɓal ngal ɓe noddirta groupe de soutien à l'islam et au musulman. Leydi amen ndi kañum ka yalti ɓami haala ele wi ministre kumaniɗo kab gollidal hakkunde muɗum kañ e leyɗele keddirɗele leydi adunaru Allah ndu ɗon Abdoulaye Diop o holliti wiide fa ɗo ɓe golle ñalawma hannde o ka wala fuu bataki leydi amen ndi yettina bangal muɗum. Abdoulaye Diop micintini kasen ndu wiide neɗɗo fuu anniɗo wadde imadaraji mbawɗi yettade ɓantare leydi amen ndi han kasen kina yuttina gollida e hano kononkoɓe e leydi amen hoɗo fuu imadaraji leydi amérique wawi wayitidde bangal kabaruji ɓiliɗe ndenagol on ɗo nokku fa keɓen famtare anni ko kanko docteur Jean François Marie Camara o jangguinowo lugotoɗo dande ɗo dowre nokku noddirta faculté de sciences administratif et politique o wi dow muɗum do fettango Ousmane Niali Wuli.
Si on essaie d'analyser si ne ƴeewi min ke hakkilla o communiqué yo haala ɓola tan ɗum wona gonga wadde o immadara ka noon sini amérique ɓami dabre warde gollidinde e mali dow haɓugol e terrorisme mbiɗe miila dow faam maɓɓe koɓe keɓi wadde e ƴaɓɓade dow haɓugol e terrorisme ene wawi nafude laamu mali ley ko ƴaɓɓi leyɗe goɗɗe garino le mali haɓude e terroriste en golle ko ɓen ene gaɗi wona ko wawi yettede nene joni e garandien amérique du ko wawi wadde yalla e ɗum laato haaɓo bawgo wadde yalla jaam e deƴƴere an heɓe le leydi men ndi
dans notre pays.
Kanko colonel Kassoum Goyta ɗum woni arɗunoɗo kiɗɗo service ŋaji kumpintinoji le leydi amen ndi kañe e daggada makko ɗum woni Issa Samake antirteɗo Joss Sande Ahmed Saloum kañe Abdoulaye Balo cour d' appel Bamako ɗo ka kittotoɓe tom ɓe kañum en ka yamiri ɓen ɗo yimɓele udde duuɓi sappo e joyyi kaso saabi ɓe gaɗi bonanda fewde e leydi amen ndi. Kono ɗum woni kanko ko nawru bangal kanko docteur Kalidou Doumbia kañe e commissaire police Moustapha Diakité ɗo ɓen cour d' appel Bamako kañum yamiri ɓen ɗo yimɓele udde duuɓi jeɗɗi kaso. Mi haltani om jom kabaruji ɗo kabaruji ɗi fuɗɗata ɗo ko nawri bangal yoppitigol laawi nokkule ittude no galleji mahaadi ɗo laawol iwogol bankon yaade jalakoroji kañe e safo golleji muɗum ka fuɗɗi alalbare ɓettinde ha nokku ɗo ɓe gon wakkati ɗo ɓe gon jon ɗo ka yimɓele hewɓe ɓe nokkule mumen heela kañum en ka holti wiide fa ham ka hokkaka jawdi ndi hani hokkede yellani heɓa yarde nokku goɗɗo kasen fa keɓen famtare anni ko Aissata Diarra heɓani en dow majjum ɗo feytango Ousmane Niali Boudji.
Leydi ande bankoni boɓɓingol juuɗi arandeji puɗɗi garuji kanɗe samminede ɗe yimɓe muɗum ana gondi ittude baafe volontireji kañe e kaake goɗɗe mbawɗe nafude ɓe fuu ɓe dulla nafa o golle ka yo nimsi koɓe dokkaka jomnariji maɓɓe tafon min kalanama ka min miilayno yalla golle muɗum ana yawirani e gude yafana jawotoɗo e hakkilo an yoɗum golle lobbo ka meɗen domi hokkede komin kandi mbeɗe yiɗi o golle ana moƴƴi leydi ndi hokke yiigo lobbo mbeɗen kanno tafon daña komin dokka fadde cuuɗɗi samminede min ngala boɗo ñiɓde faykokol wattugon en joni o e wi Mahamadou Wolagem directeur national urbanisme et habitat gouvernement o ɓami dabreji hokkede ɓe yimɓe jomnari muɓɓen le temere jon e capanɗe jeɓɓon e taton temen naw e capanɗe taton jottake service urbanisme et habitat signininde wiide jaaɓi daña ko dokka dow sammingol nokkuji ɗe wattugon en joni o capanɗe taton gondi e daranede temedron e capanɗe nayo e nayo woni ɓe jottaki service urbanisme fa ciññina talkuru tottede hakke muɓɓen temedron e capanɗe nayo e nayon dokkama kaalisi kani hokkede le o nokku e garuji muɓɓen kani samminede ɓe yogaɓe muɓɓen mbi jaaɓi ka eɓe darta ɓe dokke wattu seeɗa faɓe ɓamta kake maɓɓe tafon.
Sijo Tamani mo fondation Hirondelle ɗo mali ɗo kañi e gollidimɓe muɗum radioji e téléji mali Irtel e dow faaba muña coopération suisse coopération espagnole union européenne e gouvernement norvège
WhatsApp yo goto e beme ande kesse nawterter sanne nyaloma hande o bangal yottinde kabaruji hal on don nokku ka andi de tam wiide do beme ande kesse de won WhatsApp o ka kabaruji kewdi ka ana yiltina do mudum di wana hakika feele nyaloma hande o hono fu sabe kabaruji peneji yiltinte do gal do bemal andal kanyuka ana yaha no wudiri fakibe famtare kede ko darman mayga hebane do maljum do fetango Usman Yalbuji
nyande fu ujinaji batakiji halaji na video ngaji chakete do WhatsApp e halaji fu sina ewi ngana gonga ko sabide halaji ngala fu do kabbe ana chake do ngal bembal ande ko yawi tafandi batakiji ko bur hewde fu atawa andundirbe kanyo neldundirta atawandu ada holi jomun tiagal don WhatsApp sini aneldi wana himbe fu njeta don mo neluda otan yiyata don sabide kabaruji di ana chako ko yawi wala fu jaddowo timode batakiji yogaji wat yoga tawan do dem le meden woni ko neldira ko labe mudun ana way majjude ko ngi yogaaji ana bay waylitede nadu itteede woni dun sabita tawan kabar o yalti e ko woni fadde mada neldude bataki dara tafon second ngaji seeda ndara yalla o gonga par jabdu neldirinde kongol e photo na video tawa hebay tajaral yalla e dun yaada di tagoji di tida ana bay wadde fati nelda kabaruji peneji
sakara do mi kaddate kabaruji amen de kiked hande mi jooti on san hedaade men